Father and son.
Kama ingekuwa kandanda we kagere, kama mboga njegere, kwenye ngoma za siri we segere, na kama ndege tetere. Elejewe unavyo chumaga tembele, unanifunga da kengere, kama kuku kaona mchere, akili na ni hama.
Hama
yo ni kama mazinga o mbwembwe,
hayo majabu
hizo mbwembwembwe.
Oh yeah,
na livyo ndembende weza kona teseka.
Hasa weka, 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 weka. Hasa weka, 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 weka nani. Aya. Hasa weka, 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 weka. Hasa weka, weka, weka nani.
Nipate kufarijika. Baby girl, come, come, come. Nijone nibe tajirika. I say baby, what I want? I teach you like a princess, you're my number one. Na kupenda kichize, tupo toka zaman. Inga watu po ize, kwa pendi la thaman. Na tunaliwe kabize kama kipanya na ban. What a bam bam. What a bam bam. What a bam bam. Asi nipende miachana na kina nani. Kama unataka hii ni kupinde na mna hii. Buka mina zimika na body. Andawea mina fungua na kodi.
Hasa weka, 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 weka. Hasa weka, weka, weka nani. Aya. Hasa weka, 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 weka. Hasa weka, weka.
Nachomeka pale kutam tam.
Chomeka
palipo zidi maham ham.
Chomeka
ale kupam pam kubam bam.
Chomeka
eya weka. Ha ha ha.
Ah
ha. Ha ha ha.